Kingo.
Yeah. It's got your wizard, baby. Support Guano. King Life. What's poppin'? Ha!
Helena. Hey, Helena.
Yeah.
Now you're moving in the
oh.
Helena.
Life.
You're the king of bitch.
Oh, j'ai déjà validé.
Helena. Helena.
When do I'm going malote?
Helena. Helena.
Baby, ne faut pas paniquer.
Look, hey, if you want to talk out the nigga, kai easy. So kwa ili penzi mano na nipo cheesy. And kabla ya penzi unataka to pick a busy. Money not breezy, money not breezy. Hey, Helena, hey, Helena. Na vyo kupenda baka na shrimp kusema. Hand, money cop mini mezama. Yes, I love you, baby mama. Sisikiza ya shenzi wa kionge. Mara sijui nita kucheze. Kwa my album now you need pair. Now Stewie come on top of town. Now niggas ever love you. You are love you, baby. Now niggas ever love you. Say my love you, baby. Yeah, yeah.
My baby. Can you see lewe ni mesha kuwa cheesy. Na yako mapenzi. Mapenzi.
Kwa kushu deja valide.
Helena, Helena.
Wendo wangu wa malote.
Helena.
Baby, ne faut pas paniquer.
Helena, Helena.
Wendo wangu wa malote.
Helena, Helena.
Mina penda ukenipa mautamtam.
Helena, Helena.
Uko tukienda Dar es Salaam.
Helena, Helena.
Aboringo na yo.
Helena, Helena.
Baby, give me urukundo guawe.
Helena, Helena.
Oh, oh. Unaakili wewe. Umeamua kunipenda hata kama sina kitu
no.
Usha niteka wewe
Mombe.
Daima nitakulinda bila kujali ya watu
no.
Kila muda na wika jogo jogo.
Umerizika we mwalimu na lako somo
hey. Japo shida vumilia kidogo jogo.
Udotaongea hata kama sai na mtomo.
Wanaoze mwame liroge. Wampena pesa za mganga waga na kuchangia. Umenipika kama mboga. Chuvili lenga lenga kwa kobi na furaya.
Wala Mina ta 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 ta. Mwili moja wajo mama mi pa pa pa
no.
Umenikama ta 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 ta. Oyaka ine natulia sina pupa pa
no.
Helena, mon amour
hey.
My banana shemasha tuye shu.
Deja valide.
Helena, Helena.
Wendo wangu wa malote.
Helena, Helena.
Baby ne faut pas paniquer.
Helena, Helena.
Wendo wangu wa malote.
Yeah.
Helena.
Helena, my baby.
Helena, Helena.
Helena, my darling baby.
Helena, Helena.
You know I love you. Ooh, ooh, ooh.
Helena, Helena.
Yeah, when your kitty was
popping. Helena, Helena.
Shagotua.